ZLatestMusic.com.
Workclass Music.com.
Hunter Fox.
And you know what it is on here? ZSB. It's Lil Sai. Drugs. Silipona Mush. Okay. Na baka pio pio wamboone la mozina just because inda wazi. Shate mwa violence nkondo lapa ni dadi. Unione la mkwari wawante mwanga mami. Waona nga stinga pose just because inda wazi. I'm scared kuchita chita vintu veviri bevali. Nga spa studio ni peze kumalete atatu. Neni soche fino fine mundu wande fyo naba. Tetu nchinje ukumpanga ewe nige fyo fwa. Makamba nambo ufpanga ilo nipanga chema songs. Bola one murumu ningo maintaina mafos. Ndine brike araba ni mayanziki latu frost. Simple guy na big dream, baba ona moyo. Ineni soche, mazisi ya na yambe manje. I'm planning big, you can uona quiet. Ineni soche, kudiba mani pampamo. No starter, baba mani pampamo. Mijima mungale soche. Hello dream usiza kafa paka nikapangelu pwana wanzanga paka fika nkale okay. Fino fini efyo naba tetu njinje ukumpanga efyo fwae. Inanichuzina chuzina ni maendela ka music. I'm addicted nifake pari marapa wali too sick. Muvesi sinipunda oke nga sina nipange ni flow ila pari queen aniuza ni chani na wendwele ma. Mabazi ya mambeka mushi haya nili haiba ni dabwa ningo endela kuhaya. Veni gani za ni vina ni gama nuona vina. I'm different with my thoughts sine njine mokuina. Njine kama no mubani mbela moshe mumabaza. High grade ngani mtu wea menya moe wa. Ineni soche. Soche. Sino fine if you now. Ineni soche. Ineni soche. Sino fine if you now. Ineni soche. Mazisi ya na yambe manje. I'm planning big, you can uona quiet. Ineni soche. Kuliba mani pampamo. No starter, baba mani pampamo. Mijima mungale soche. Hello dream usiza kafa paka nikapangelu pwana wanzanga paka fika nkale okay. Fino fine if you naba tetu nchinje ukumpanga if you fly. Ineni soche. Hey, wandiwe na ile njine ziba siri semu niga oloma zonda it's okay. Nikusiana kwa maofesu uchoma oligone. Ineni choma mbuti the ote. Instead you sevenza ewe choma opoleka. Ine kukafipa nipwela na mane. Hey, dream ndiye yanga tinza leko kuipisha. Monga njine wamu bola sejo mane. I don't know why you know me. Monga mwana mela city dona simi sati. Tinapanga pocho limba na bagaye mu street. Tukapenela umoso vomo kutapati.
Exclusive from WorkClassMusic.com.
Panther Fox and the Mix.
This big gang a gotch.
ZLatestMusic.com. Okay.